Taje moja unajikuna kuna. Nukiuliza nini unasema atia kuna. Tuende.
Boss. Niwekia mtu nice mwenye tawabamba.
Madman.
Wana mwetu kamotongo.
Madman.
Nyama. Ya pum pum.
Nyama.
Ya stay queen.
Nyama.
Akina penda vagina.
Ama ngeso simame ama wainame.
Ah, we. Mwenye kwa nupendi vagina. Nyajuna kaka ka vagina. Mwenye kwa nupenda ki vagina. Checking.
Kwa ndebe na yomazejo ni noma.
Kukoja kumbuka na ya kawa. Na picha rungu.
Rungu fura.
Teme bebo na zeda na mebebe kijiji. Uwezi mkule kavu kijaribu tasafiri.
Craving, yaki shada, craving,
yaki
craving, yaki jaba, craving,
yaki
jaba.
DJ Lantes.
Rongo fora, bang, bang.
moyo na chikuna kuna nikuulize nini unasema chakuna twende pa
Magic's anger on the beat
nyama 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 nyama
nyama
ya pum pum
nyama
ya slay queen
nyama
leo niko fly kati ngoi ngo buruka ngoi ngo Tu piscati ngoingo ai buruka
chane ngoingo
ai
chokora mapipa unakiona shakira pigo kuni dakira kamote mashira ukinyana dira unapokonda fira sina saa majira mkisi asira teko basi pakira kuna du maria kanivajo maria akiga kiwashira kama unapenda za dogi leo ni punda kazia kama unapenda za mbogi leo malaya kazia
party after party yeah party after party yeah party after party after party after party
Party after party ni kumosha pi place After party tunamosha pi place Party after party ni kumosha pi place After party tunamosha pi place
I'm craving ya kishada Craving ya kishada Craving ya kijaba Craving ya kijaba Odi wa muranga lena pia na tuma Mete after mete Manjote za kumwage kazi mwagiki hapa Ivesa itu kwa kete Kani mashada naziwa shadarani mpele kwa uko kamete Teme kwa medoske jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kupe
Niko ndani na shida pasi ganje Hapa nipate hata kama tutake Hado mkate mukatanga na maji makali na pale Iko nini sijali Waita leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kubwara Nambia DJ manaija ni swara Kali ya ride la full shot na mwaga Chekili kidigi ndo nikiangu shendane Na bado nikidigi utakonfirma gizane Kama pena pidi ndo zetini mini nani Hadi marafiki manafiki chopu nane
Party after party Party after party Party after party After party after party
Party after party ni kumosha pi place After party tunamosha pi place Party after party ni kumosha pi place After party tunamosha pi place
ah, Nikungisha nisitishe nikimbicho magere Nikulima iyo migodi wekewe mchele Supa wako ni waumatika ni loyo akwere Pigwe mbosho na dere adia toe ni pere Kana washo na kudu apo toe upele Nikachape tuza jutu nikatuko shere
Saini panty after panty
Chakai panty na kipangi
Sound clear kwa radio siyo miseto Cheki design ni moshika bisa sexy jina ni zero so in case if you didn't know decorate symptom kani metoka cheki alafu atina penda vagina bore gori jisim china in historia peso na maina walikuwa kibonga ile time wa kwa china mwere kwa ni upendi vagina niajuna kaka kaka vagina mwere kwa ni upenda ki vagina cheki
Nyaje moyo na chikuna kuna nukuliza nini nyuna sema tia kuna Nyaje moyo na chikuna kuna nukuliza nini nyuna sema tia kuna Tuende
Biginji makuona ndogi 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 Biginji makuona ndogi
Kaka kuwa kaa umbo wa poko Nipunusia tu manyoko Funga duka salifika soko Alipanda beya makokoto Piro boto zinada imboto Kakachoreza paparazi Uje kiwekewa kanadai mandazi Kupa kiwekewa kanadai nanasi Na ukikanyima kana sura ya kazi
Bijinjima kona ndogi 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 Bijinjima kona ndogi
Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal, kuna nko kona dai kwa dismantle. Alejandro, hamjambo, usiseme hii mwaka sina scandal, kuna nko kona dai kwa dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon, usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon, chuma inavuma, ikiskumwa, I'm a love doctor kini kumtuma. Na wabeba beba bila kifua, 2022 naomba kura, MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimefuma
Bijinjima kona ndogi 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 Bijinjima kona ndogi
Mini stima nilipita na kuda Kalolini Mombasa madawa kamtepa Fat pusi nikuma nikamtia chupa Na wakula skuma kikanyari madumba
Yeah,
skumas mogota mogoka kupepeta pepeta biaba pepeta pepeta tiala
Leni siku na nide ya kuchwa Badala tu unasema tu jau Nasifu demu mwana najua kuchwa Aki talk boy shell ana mau Rauka juka steam za kachacha Nikuperi baka kama kirege fau Upa upa baka wa ai Upa upa baka wa ai Ama demu wasimame ama wainame
we wainame
Ama ngeus wasimame ama wainame
we wainame
Na basi wainame
Singale, masiva na jitambua kwa ordinare Kiumbanga makushota mamboko Na kangoko na kasesa kama koko Niaje niaje ni chambe wa makale Suna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Cheki ndena anawasha tukingale Na daibong inform nisha sare
Leni siku na nide ya kutwanga Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwanga Aki talk boy shell ana mbao Rauka juka steam za kachacha Nikuperi baka kama kirege fao Upa upa
baka wa
ai Upa upa
baka wa
ai Ama dem wasimame ama wainame
we wainame
Ama ngeus wasimame ama wainame
we wainame
Na basi wainame
Na kuna vile ntangeza shash Buda basi na kuna vile nasaka bash Sota touch na kuna vile nasaka cash Nina shaba na kuna vile napina godo Nada ipaka onda vile nangwa usoko Super flat na duka tuwa chie ngongo Nina njugu dula ndula kwa mayodo Ni undugu mayeksi unatema ngono Pesa tas shereo singizi wa pono Mboko fast mroro sienda taka pono
Leni siku na nide ya kutwanga Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwanga Aki talk boy shell ana mau Rauka juka steam za kachacha Nikuperi baka kama kirege fau Upa upa
baka wa
ai Upa upa
baka wa ai
Ama dem wasimame ama wainame
we wainame
Ama ngeus wasimame ama wainame
we wainame
Na basi wainame Mi upenda ile filo kiwome nikalia No kistadi vile we uwa unatulia Waigera we mwaga gata gate kado Kenaga we kwa kwa oge tabia toido Gakeno kigwa roba weyo heterezo Oka inia wezere kinyo kamia dhade Dhade, dhade, eni dhade oh. Leni siku na nide ya kutwanga Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwanga Aki talk boy shell ana mau Rauka juka steam za kachacha Nikuperi baka kama kirege fau Upa upa
baka wa
ai Upa upa
baka wa
Ama dem wasimame ama waina Ama dem wasimame ama waina
Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina Na niki chapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina
Teki nana na nina ni otero Teki dana dandia kambie pero Kanikus natakan kambie shiro Na shiro ana nishwa na mashiro Tikithia 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 wana Tikithia 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 wana Tikithia 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 wana Rozi kishikanga changa wana
Na jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Niki chapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina Na niki chapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina
Pika pika, pinga, lima lima Pika mimba, chimba, kimba pima Vimba vimba, lima, zima zima, simba Dinga, bumpa, fimba dinga, mzinga kinda, dinda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, bausaka, chimba chimba, zika, bananana.
Na jusi jali ya tarangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva, na jusi jali ya tarangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva, niki chapa ni chapa nga jotina, chapa
chapanga jotina. Chapani chapanga jotina.
Popo ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo spoki mbata leo shangi na ngapongi yezi ishana. Ichapa lala ati mwage mala. Ukichoka lala ni kundaka lala. Na wavua kube na
basika.
Soma juna rungu ya jamii. Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshini manduku. Tupu nazitoka banaza adudu. Tupo kini toka nyoko nyoko. Tupo kini ngora ni mamboko.
Molo kini ngora nyoko nyoko. Kini ngora ni mangoro.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Hey, nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko amejipaka wanja. Kicho pepta njuu ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata stress nilipikanga na vidosho. Rombo zanga mbaka kesho huku ni kigosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kiko lo kipitisha watagwan. Kahuku gunzo na madhako buda utalan. Mbogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Upanganya pandisia boda boda eh. Muko loko mipusia boda boda ah. Eti muko loko mipusia boda boda eh. Eh.
Tupo kini toka nyoko nyoko. Tupo kini ngora ni mamboko.
Molo kini ngora nyoko nyoko. Tupo kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ngora ngora ni kucheze kama kingoi. Ukisosoka metoko chungia nuke kinyoi. Nikulambi ni kuchimbe kama gepoi. Tupa funge duka ndia ni replace na kitoi. Juu ya kutu, siya meshika mbiro. Juu ya rungu, siya tatoka mbiro. Wendi ya jiko, na unacheze ya diro. Una marol, ay, minacheze ya kilo. Juwe ni smarter, na kucheze ya kio. Mina office, kuja kwa kesio. Uko 50, mina kwa kia kio. Mungo zano, mtongo zano. Mkutano, cheze bano. Niko vale, niko ngano. Nina ngori, kako galo. Tupo kini toka nyoko nyoko. Tupo kini ngora ni mamboko.
Molo kini ngora nyoko nyoko. Tupo kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Naga naga, amegara gas. Chora saba wacha mini dare ras. Shake legi setu tukipasa pasa. Mogini yaka ngundo siya guli gas. Super kamba kila ina genge toni. Wea ni kwa nanga kuo tutupeke toni. DJ Light na wakata kipema peponi. Na bado si wana tudeo no main wadoni.
I love us girl. Ijinga kubwa kama turi ya vera. Sitika lai kuturi ya damina daihela. Imba kwa sifri kaza wale mafabela. Manjoti hadithi ilikuwa kama gay. Midi wangu wenda mjei maka jengo. Na isi ngamu niza wimbizo kwa Mexico. Na wale kako na biwede ya mabitu.
Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wana zama bibi zao, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wana zama bibi zao, sindi.
Sina la vaya, wacha kushanga. Na tuna haya na iu manga. Niko jua jabu nkiri mshatanga. Niko na mbogi angu nkuke kwa mta. Tukteza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jalara siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Mangoko hote wako na umanga. Mangati hote wako na umanga. Mtazote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sisi ni mabwana. Zama bibi zao, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Mabwana, zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan kwa masi. Nakemba wamboshi kunjeri na masi. Hizo shimo zote mina magi. Nakata besu ili amluso na kesi. Chobowa kasongesho. Bikicho icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo chambao. Uchengwangwa kwa grao.
Sindi wale manga mama ngamo. Sindi wale manga mama ngamo. Sindi wale manga mama ngamo. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sindi wale manga mama ngamo. Sindi wale manga mama ngamo. Sindi wale manga mama ngamo.
ni meme za dongs na leo kata shika tu bila jing jongs na ring ni kurede tu kamere kiwa on na homo ngeuza po kando walegeze dongs mangoti mingi mingi kido giri datu mangoi mingi mingi kido mkoko datu ni sina kilu mitemea hadi wale mate ni mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake na gange kuwa gido ninge mtoka sandu zake leo sidai beef sapa na kula sistake na bini shama da keli tende tukakasi ni
wale manga manga o sindi wale manga manga o sindi wale manga manga o sindi bwana zama bibi zao sindi wale manga manga o sindi wale manga manga o sindi wale manga manga o sindi bwana zama bibi zao sindi
Julia Sailor KR Gina DJ Lighter
Eddie Jones
Jesse on this Sailor kuna vitu zijai tuacha God broke na mafans madem na shada KR Gina DR makuta waka DJ Lighter wakoroke kistim ya jabos niwekia mtu nice mwenyata wabamba KR G wana mweta motango kanidam ajawai ya kumangani joliwa ana watengeneza
Zita ode Linga linga ling School bell a ring The girl dem dem a fight for meeting Meeting Me a give dem teaching The bad girl dem a well for listening Puyaka puyaka Di wangum noma Puyaka puyaka Ma suicide bomba Puyaka puyaka Di me shika binoma Puyaka puyaka Adma leta leta
Niwe tiye mutu next Me leta wabamba Shell kid Wana mwita motanga Kanidam Ajewai ye kumangani Yogi wa Ana watengene zangani Zambas zambas Ana 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 wanya
njote alafu unachorea majani vako kupiga grisu kiwa solo kejani magizani feelings za chuma lala ndani na unajichota vile bado benga totoka jirani
nimanduru 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 nimanduru
jogoma iko set bado na wapiga road tunazidingiza doka tuanzi bado ziti door nyege zili daddy aka jegi zime doze all along tunasowe loli bido uko loli bido libido libido loli bido libido libido all along tunasowe loli bido libido libido uko loli bido libido libido loli bido uko loli bido libido libido all along tunasowe loli bido libido libido uko loli bido
niko mito na tuchipo tunakata tumalejo niko lojo na kashiko na kachapa tukinego na kambengo kakolo libido zagado na kinyoka kina sumu sona baki umedibate kako bless bless
huwezi fika dead, wataguan kana tingisha pozisha things ehe. Pati bado tunakula tuvako na dadako ako basha na kula tutako.
Kula like ni mboto ina die na kabiti on my right. Toto kitika po fine kashawika nika right fine baby. Lately new nice nkikucheki kwenye mini skirti kwenye booty shorty. Fanya team za minds ina report ni lines kasi vibes tupia mshia po fine na mafisi wakidai. Kaza macho lafu zidi tupa vibe tupa vibe.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka dwanzi bado zidi doors. Nigga zili daddy after jegi zime doors. All along tunasko we low libido. Uko low libido, libido, libido. Low libido, libido, libido. All along tunasko we low libido, libido, libido. Uko low libido, libido, libido. Low libido, uko low libido, libido, libido. All along tunasko we low libido, libido, libido. Uko low libido.
Juzi tundani mibliki ona dhugato andiki ai ai. Tulikata maji buda siyo kiki gai gai. Check in jege juu ya meza akidinki. Kasi bashi buda boss nige kuwa tungi nyota. Kama uwezi rada morio anza vako za kangata. Penye mushi pana shada penye utu toa kutu.
Warembo woni taka na wakuta na manga. Maboy wale wao washaweka lawama. Design na zichapanga mpaka tuzi na lala. Juu mimi siyo bani sezi wanyi madawa. Kafirifiri na chana washa jona blister. Mi daktari penkila bado nina watuliza. Ni ite bivile na handle bila kukumanga. Kuna vile maloli washa anza no wananga. Mina bengi sharen nikikakuta ye na mkoba mayen. Amebeba vile so ni peke jen. Maka mapema ye guess what. Duru za kwa minika.
Nimaduru, 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 nimaduru.
Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka dwanzi bado zidi doors. Nyege zili daddy after jegi zime doors. All along tunasko we low libido. Uko to, uko to.
Libido, DJ Jones.
Tisuna chune kenja ni mwaya.
Mama on the beat and it's about to be fun.
Ni hatari. Bilia nazi choka ordinari. Ni hatari. Kini jo hatari yate. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Kena sana inachuna ati. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna.
Kisike jua kayo jua kuna chuno. Kisike biti ya mavo jua inachuna. Bado meno iko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtu wangu emezesha. Usiku changa wese rereka. Shisha iko changanya keteva. Rondi ya pili na kuja wepewa. Kuja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituma ni atawa. Nakona nasumbua kwa sara. Lazima jui kutu inachuna.
Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati. Inachuna. Jaba natafuna. Inachuna nasikia kujifuna. Inachuna. Inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina rek tu mabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mkenji kutoko zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sita ingono. Mbasu wa hevi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika nibash keila.
Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati. Inachuna. Kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati.
Inachuna. Lipanda bebe shashindo livu. Na stick. Na kakiwashwa na kiku. Na nakako chonjo konjo konje si. Na
Yeah, no, yeah, yeah, so yeah, so yeah, when me tindo, pisi kwambi window, nyambi ya mi pindo. Ila city na ikuna siyo kiza liendo. Naka kuki naka bless ila siku tindo.
Romance naka pigi ya nyambi zizi. Mapenzi juni metoke ya uswazizi. Kama kame shiki ya gaizi. Naka tekenya kana cheka kwi kwi kwi. Yeah, 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 yeah.
Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati. Inachuna. Kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna. Tena sana inachuna ati.
Nukata kuchapa ni kama randa. Ukinika ni raba na kukumanga. Daily manga tama fans venye na wamada. Ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupa show sita bora we uchore saba. Kwa kiti kwa meza adi kwa kitanda. Misi wakabati takulima kama shamba. Kama pasa pasa yanu ncheze na yodi hapa.
Inachuna. Nibuva buva. Ni
Niko pampa ukikoma na sukuma. Mina chituma, hakuna dumba. Chakula kubwa, mika olunga. Mbogi mba, tukipula mna te. Stick wa chat, sili 1, 2, 3. Tunawa piga piga puti kama bugati. Sindo chafu wa vida, hadi mp3.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, kena sana inachuna.
Kwenye chuma chaba niko kisu niko mbrande. Nasima yutu pambo ya washada ama ngani. Masi upasi, mapapa si mafate. Masi ni waras na rizna tunza waras.
Koma shadan koma chingi tu hini janta. Koki darling koma njiti tu hini stata. Na niki BM tu nivodo kama ni hunter. Sunguze shore anatole mboya sene woy.
Kunyo ke kutetisha haji plisna. Kaiko pomsa uta eza plisma. Tuya mam akondani neza plisna. Ache kuja na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kijani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wa wili. Kuruki ya ruki ya mtu katu mbili. Madam vile unalamba lala. Pole pole tusi nigware na meno.
Ashia bad girl let me say. She got a new dance style let me say. Ashia bad girl let me say. She got a new dance style let me say.
Show them a new dance all girl them. Show them a new. Show them a new dance all girl them. Show them a new.
Mtana machuom kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndo ninge. Punguza sauti wadaku wasisikia. Sina nema na vile inaka ite nema. Vile na kill bars waki throw shit kwa mashuk wana throw bras. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick, girl damn your body wing. Girl damn your body exercise, your body gym. Girl damn you like a sin and bad man is a preacher. Girl you like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want it missionary, but me want it back shot. Ha, damn.
Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say. Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say.
Show them a new dancer, girl them. Show them a new. Show them a new dancer, girl them. Show them a new.
Wanangusha faster, me na imariniente. Ulimi iki swipe na validate. Nya unyoka na chapa kama punishment. Niki mada na jorea kama akite.
Chuchuchuma kutoka matatenas. Miti says ya miwa ya kakakakamega. Niki kuta vitu na pandisha temperature. Kila mi anawika gati geti na.
Ile mebebo na zedane mebebe kijiji. Uwezi mkula kapu kijaribu ta safiri. Uwezi mnose kusu kijaribu ta sneezy. Na kona kutu chimba kitu toa masaote.
Ashi ya batia let me say. She got a new dance style, let me say. Ashi ya batia let me say. She got a new dance style, let me say.
Show them a new dance or kill them. Show them a new. Show them a new dance or kill them. Show them a new.
Magic finger on the beat.
Watrange makata churabaki heru wengi na toto huko wiki mteke wiki gizani pike miti tititi piki kikikiti pinji linki mitini ingi kindi ziki ziki mitini ingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti pika koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndun mejaza kama kori ame shika kutu siana ka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka supa ana mabui bui unastuka nmekuteka na unijui jui. Unataka singo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina tui tui.
Inauma, but itabitu zoe.
Nasema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Cheke zitharao chapa na nina tao. Zitharao chapa na nina tao. Zitharao chapa na nina tao. Zitharao chapa na nina tao.
Nakata wapani nijifraili bajo sijamanga mi. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Juma kikujipa kitani na male. Na sita ni na makagarin. Iza mefuti sita kipuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tamtam cheki hafsam kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mabua.
No
wa Murang'a wanadai niwe wao mademo na wanyoroshea kwanza kwao ikusi zao ni misitu tu kaza mao na cheki zao zimesaka kama tocha zao na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba na hivi ndo micheza longo na wamada shosho manguru anadajika wada na zake zimeshika asha meza kajaba
nasema damn digi digi mene team weekendi come me vivi tuchi kill vi deadly sema damn digi digi mene team weekendi come me vivi tuchi kill vi deadly cheke zidharao chapa na nina tao zidharao chapa na nina tao zidharao chapa na nina tao zidharao chapa na nina tao
cheke anani bore kwanza za kitore lafu anani ngore kwanza za kingore supporta ni chore anki kupiga ngote alafu utani nyore anki kupiga ndiole kikupiga ndiole anki kupiga ndiole supporta ni nyore anki kupiga ndiole kikupiga ndiole supporta ni nyore supporta ni nyore anki kupiga ndiole
cheke tu mahaga mina dai kusikemba mina kiforo kiachoni na spedi kacheta uda tu makoro na uitishe tu batenda wachana hizo haga ushajua ushapenda parachichi side para ya chichi nikidichi super dai michi chichi chiki chiki mlena pigwe pinji kama dingo kule minji ah kuji kuji mchezo wa anasa ama chiki chiki ah
nasema dance kama ile for the dreams na mimi kama ile vive to kill the dog nasema dance kama ile for the dreams na mimi kama ile vive to kill the dog nasema see that out chapa na nina tao see that out chapa na nina tao see that out chapa na nina tao see that out chapa na nina tao
tene for idea kuna kiroro weka mtu ni furahi day kwani roro na welcome bona drinks na madem ama tuna slide tu kwa madem tukitafuta maresh kwa again tuna 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 wewe uko again yeah niko again inde ina pega posta inde music kama ethics ita change position but I don't know when yeah niko na drinks na madem drinks na madem welcome niko na drinks na madem drinks na madem welcome to sit up on a drinks na madem drinks na madem quick come sit up on a drinks na madem quick come to
sini furahi de na kuna dai game kasindano kame jambe karoro kame piga mukoro mafisi wako chrome mbogile game bonyoste nikajuja juvile kakotika piga deki na bado kana piga sema teke na figa le ya mita vile kana bend boxa na haribika akituna mboga niko west makala kirombo sana na chesta la fusho ile design ya event ide ide leo nina bide
thanks na my yanks thanks na my yanks wake up sine kona drinks na my yanks thanks na my yanks wake up or two sito kona drinks na madem drinks na madem wake up sito kona drinks na madem drinks na madem wake up or two
sito kwa zile ndoro zile ziofanya mimi go hadi moro zile ziofanya tunakosa mamoro snipe morale I'm show sidoro baby gurumisha isonge nikuwekelea kama carbon paper leta jambo kikusa fanya mambo hadi waya ishike mitambo juu hii bunde imebeba mborogoto rungu kienyeji hapana gedongo hii bastola imebeba mborogoto rungu kienyeji hapana gedongo bada manado
yeah, thanks na my yanks thanks na my yanks wait come sine kona drinks na mayanks drinks na mayanks wake up or two sito kona drinks na madem drinks na madem wake up sito kona drinks na madem drinks na madem wake up or two nikona kamo tu na wengine wanadai ku kamo tu waiter leta ziki kamo tu marinate marinate niweke moto wa mlambeza wa mnyonyeza na malaleza niko drinks na my ex alifanya poa tu kuni ex iko hizi na kuanga tu drinks na my ex na mapati ya subuhi si lazima some sex baby mama ako hapa anadai we ni ex malaleza na mlambeza marinate marinate niweke moto na drinks na my ex drinks na my ex
Instagram gyrate, sideways, let me see you.
mafisi nyuma yake wamengoja tu wakate. Cause akikuinamia hiyo ni yako, mkono kwenye flow hii bash ya mamako. Damn I love the way you turn around, and I got married some the loudest nigga all around. So move me like you give me for charity. Yeah I know you think my move close, I need clarity. Taco, let me see your rasa, kwanza ulare ya mawambasa. Matako manzi ako na matako siko kwa jona fika leo ya tutundo sito intaribu maineo. Where you from Kitengela ama umo? Shaky shaky gargala like the way you clap that. I'm from a city where kila kona ziko M-A-T-A-K-O hola eh. Wow, big booty back booty and the teeny shaky booby kuna spinky. How you doing? Yeka mikono akimbo aske wini foko na maali chini baby show me your matako. Show me your matako. I can see it over there in the mini though. Yeah, Indian national anthem. Let me turn around, let me see that.
Matako Marasa. Matako Marasa.
Only one Delo, I know. Only one Delo, I know. Only one Delo.
Tupa kutupa, tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka, punguza yokupa, tupa kwa pipa, mini na kipaji na jona bambika. Kama niliteku ni pato mepika, kama weni maigu ni pato metisha, sura za mababu mazizi natisha, na kama wezi moni jadidu napisha. Ipus inatupa, siezi fika bay, heri shuke mafuta ni jipige daily, nikisaka shimo ya kunitole mabed, maziwa iwe fiti kutoka kwa zo jegi, mini mauru bila katapila baby, unacheza na yombulu unacheza videli, hati ukiamini mungu bado utadedi, hii ndo ufala ilfanya singe zangi pedi. Tupa kutupa, tupa kutupa, piga yo shasha dizina lipuka, tutamuru sashi zinae kaboka, piga muru dash, piga brother ya lija, sema team siku sako joy netisha, ukiwa na watando utaki kapicha, ukiwa yule wako mazuna chachisha. Tupa kutupa, tupa kutupa, mina saka ganji kisha lipuka, punguza yopupa, tupa kwa pipa, mini na kipaji na jomla babika. Ukondede na yo mazejo ni noma, nataka ni kushike kama homa, full stop, non stop, bila ata koma. Kama ni noma, yute basi na magoma, kama ni mbama, noma, yute basi noma. Only one dilo wakicheki wanakonda, only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda, mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga, kama, ah, kama ni mesonga. Usidunge black to black jojo, wana piga nduru ni meshinda loto, wana sikia wivu ni meshika toto, na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa, mina saka ganji kisha lipuka, punguza yopupa, tupa kwa pipa, mini na pipa, jina drum na bambika. Kenge imeja.
Oya, 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 oya. Eri uya zanika katilo, mude zanika kwa kombo, kini kimonyoski, tila kusako inadiria representing. Oke na nikijidai, ujua ni medikopa uya. Ukina na inadiri, ujua kuna sota lala mpeja leo. Sidiyo, kabisa.
Kenge imeja. Kenge imeja namba za mapedi, kifua imeja mushi ya mafegi. Na wambie meja nimesema mdeli, sema mwambia meja anifike bei. Na tesa uku njei, na pesa misi pewi. Seme to be nice, 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 to
dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoa. Pusha juju, hey, mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
buzz kubuff me na chief keep through madenge wanajipa wanalia tu tu wakidance ni matembe juu na manyonyo ziko sete za kigwava tu ni barenga kikam ni ma 6 inch juu zikireport ni ham ongeza volume kwa speaker njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama tanova haswa wari muwanja pida na kemba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa wari muchangama buda mbwese takas wananita ras kwa sababu mi ubanda wakiwasha dust na seti kapedi ukinipa bank tutakula rumba ham na jeda zikikam itabaki dunda nitakemba nitashika nitafinya ah makajaba kakishika toa nguo wacha hizo ah
katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza tunanga acha katambe katambe sana songe yangu nimejipenda de kutoa loki cheki yule pale pale akiweza si unajua vile si ufanya acha katambe katambe baby girl we na manionesho lichopeo siku mingi nimedai kuko lakini sijapata chance ya acha nizame nizame wapi washa ziwake ziwake acha zibambe tubambe lazima
dance dance na baby ukichoka wacha niko dare tukikata kakota sai tunasele mashida nikutoa pusha juju hey mini takokota katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe
katambe katambe hiyo ni chuma unasikia ukirombosa ziki ni mboka inshallah tutomoka why enough zungusha mdogo mdogo vile inafaa juleo zinashika jua hakuna kwenda mtaa kuwashwa kilaita tuwashe tukikoro ndio tupime tu waroro hatuna time joza kuchili na wasoro na zitoka za kibuda cheki lebo lizo ndula na hivile mini mandi tumia akili weti yogi mandi na wapaka sura joki pita marangi na saki kusota minataka tu manera madiva mavela kukeja na mademo meiva cheki guash pale na reto kanali tumonali ya mix
katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe katambe katambe zimanare wacha katambe iende iende wacha katambe baby shika simu wacha kabambe.
Sino baya, si usiti gode na ni mambichwa Wada ugeto kuburudika, ma empress ni kudigidishwa Kani ngono wa watakoma, mangoko tuwazi manga manga Pasa pasa ka adijicha, mapokot ni taala vuva
Gude, gude, with a big fat booty, with a gude, gude Go down low, mami cheza gude, gude Mini kuze, guze, mbako stukia due, ni kukune, kune Underwater chini ya maji ni kukumbe, kumbe We mtamu supu tamu kaya kunde, kunde Kitanda ni mtihani tunde shule, shule Na you know, ni mashash na kipena
Bandigida, waine waine be, washa washa be, luku luku de Bandigida, waine waine be, washa washa be, luku luku de Bang digida, waine waine be, washa washa be, luku luku de Bang digida, waine waine be, washa washa be, luku luku de
Ah, nare 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 Ah, nare 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 Ah, nare 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 nare
Niko na moto naeka betri evaredi Ukikamu tanipata nimestedi Machejani I'm waiting for you baby Nimepika kahawa na pia njoti Ani mtam krimi krimi kama keki Nedete tunyodo tuwa kutu nini Nishike tight baby kama polisi Napendo kidunga tight ama mini
Mana padma nime lan na kibeng na kibeng Hawa super wanadai niwa beng Bori niko love lakini sina bell sina bell Tunapenda kanji nipate tukwa bet tukwa bet She so notorious nanga bigi karakishi Anani mada hit manini mazishi Big bati gyalki sura hanitishi Iwe kando ama ndani tutazishi
Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de Bang digita waine waine be Washa washa be luku luku de
Ah nare 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 Ah nare 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 nare
Nare nare
Waine waine Ni ngoma nina mangu na
maga waine ni sana no mini dara toka saine mini love child unaweza tani waire baby pam digita jachilie piga choki ya mzinga liangalie wacha fakoza kuringa si unapenda hizo mangoto joko finga mami ringa
siwezi shika hiyo matako kabado kukwa mamako fika 35 ni kuweke pali pako toa jasho hiyo design ya wachinku wakiwa kwa rodi leo kizani ni manduru zinaja kwa ploti ati matako was an anthem call your BFF and maybe we could make it happen lakini aki zitamfanya kuwe honi tukampiga kombiju tulikuwa na mbogi
bang digita wane wane peke washa washa peke luku luku teke bang digita wane wane peke washa washa peke luku luku teke bang digita wane wane peke washa washa peke luku luku teke bang digita wane wane peke washa washa peke luku luku teke
Nanga stories ama feeling at joy ya mekash na juni chura ya pigagi marasha nanga stories au babi juu pendaga maras
kimba 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 chura kimba 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 chura kimba 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 chura wewe umelalisha basi wewe kimba chura kimba 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 chura kimba 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 chura kimba 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 chura wewe umelalisha basi wewe kimba chura
lemkani chura na na do the na pigu chuma hata kama ako loka ndo usiate chuna nakako na Isatongeza yoko zuna Ukilegeza si utoko brosu kemichura Suraki yatu maunataka boy kauzuna Achapa manga kwenda tekwa na kina ubinga Na atiriri lete gwira shoka netina Tagushe fagi utarete wane ditima Kudireda fitina leta na rego shina Demchura ni kyura wena wana gatia Kudireda fitina leta na rego shina Demchura ni kyura wena wana gatia
Kimba 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 chura Kimba 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 chura Kimba 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 chura Umelalisha basi we kimba chura Kimba 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 chura Kimba 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 chura Kimba 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 chura Wewe umelalisha basi wewe kimba chura Songa mbele ukiniguza mitambao Iyo turi kwanza nisha tupa mbao Mitakadha misidai iyo mbao Kwanza roro niko nao ni wadao Ni machura wanaruka ndiyo hao Mwenye iyo school bus ndiyo hao Ni msese kejani adikwao
Magic. Kama uwezi rada basi joo we ni pimbi Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi Toto si toto joo waroro ndio wengi Toto ni ndoto na wasoro si wapendi
Nindole kijana zazo likuambie buka Cheza na hizo pale unuwa jonda ni ya bukla Cheka na umsupo pata lifungua duka Adieri afunge kama stock inatuka
DJ Jones, leo tuko drakas, drakas, drakas
Nindole kijana zazo likuambie buka Cheza na hizo pale unuwa jonda ni ya bukla Cheka na umsupo pata lifungua duka
Sasa dema kiwa jia luta Niko mcheki na wigisho mpate na matuta Gari yezi songa bila kuseti mafuta Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho Napenda mukibonga munaibisha saize kichu Hili mejinyonga muna karibisha riso Sambili mukononi doni cheze na wakati Janili mukononi zaifi ya dia tire Na maisha inavutwa Na mkunda zile mbichwa Zile nikipiga nina skizia diko kichwa Zile zinafanya nina speed job ninja Cheza na yo beat niki speed piga picha Cheza na yo meat niki shit na ribi
Na saizi ni meribika
Nindole kijana zazo likuambie buka Cheza na hizo pale unuwa jonda ni ya bukla Cheka na umsupo pata lifungua duka Badieri afunge kama stock inatuka Nindole kijana zazo likuambie buka Cheza na hizo pale unuwa jonda ni ya bukla Cheka na umsupo pata lifungua duka Badieri afunge kama stock inatuka
Nimea
haribika na nilikuwa hatari. Nikauleta shada alafu niongeze asali. Nikaulime shamba alafu sipalilie ndani. Mama wako kwa bro ameshinda amenitamani. Nashia kupiga hapo kwa alafu anaulizia ni nani. Five good services na mfuko ninachoani. Nashukuru sana bro kwa kunita mtiaji. Na hizo vya tumbos tumbukize ndani ya maji. Idhaa inasonga unaja tonaka panti. Kututambua vile kuwa na kipaji. Sila real wana nimeshi na watu daddy. Sila bad man na nimeshi na mababi. Before nicheki kwa mbulu wacha kwanza nseme asanti. Na before nze kwa budu jua kwanza we ni nani. Watu kuchorea mungu na kwanza kwa budu ganji. Nitapele kanadek vena beba na kipaji. Yule kijana sasa likuwa mbili buka. Kesa na hizo pali unuwa tuna ni ya buka. Chika no hizo mbaka lifungua kuka. Kati yei afunge kama soki na tuka. Yule kijana sasa likuwa mbili buka. Kesa na hizo pali unuwa tuna ni ya buka. Dunge kunye na dungi ni nyuki. Msupa kotire menyanya na kuki. Kumba mshude ya rushe mkuki. Ashikwe na nyege atoke mkuki. Kuna mse area flani akotuma punye. Loshi kono banana anadai peke jeng. Anajita Rihanna na naka akode. Rungu yangu sutabaki ukiish. Simple. Pige munju kwa dimbo. Kana duda apigo kifimbo. Juni chuma mpime kidimbo. Ako magiza nso ni mtunge kiwimbo. Ako na kiplan na mekam akiban. Niko idha ya Fatuma so nifunge Ramadhan.
Unaweza, unatesa, na kushikilia, venye umebeba. Shika mboko, na si loko. Mi international, mungua maitho. Na siku chochi, spiki mdomo. Na we ngoko, nimependa iyo shingo. Ulala, ulala, napenda izo. Ulala, pretty ladies, ulala. Msupa menikemba, ulala. Kuja basi, chusha ngodha. Yo boot shot, ama bikini. Uniamini, usiniamini. Baby, let us see me, ni piki jiki.
Kini madea sara sara raika yana bonga kia hudi za Jamaica zineza fanyo ngonke fudi nikiureka rehe wana kuhe kudi adunuke mixa Chavez na fundi alinikata sana daike foko na mimi nakata juye ye ni mpokot na daika mjaka ando kanyore zeja tot mike kato na netanya sota.
Upike ni mekamu na kuni. Sijia omba batu bado anagawa. Kichaji JM super ni na power. Imeoga tunashawa sawa. Misi Adam but ni mekamu na hawa. Jana si ujuzi. Miuka mkasi kuji.
Python, C Black, Mamba Kawa Studio.
Anadhani amenipa majuju watani marimeta ni chinje kakuku. Mini mjanja siwezi kubea, hata ukiwasha hotpot flash air. You're not my type, hatuwezi kubea. Get out of here man, I don't care. FYI mini fuck but resistant, hata ukijifanya wani persistent. Tuko wengi mina joni na assistant, kambali na mibida boss keep a distant. Usinipe ma pressure, hata kama una mali na pesa. Sura personal kuda boss kujaweza. To the device I was in Cooper.
La 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 la.
Nimeshika nadhani mini pilot nyege nyege inarungu nadhani mini psycho fika nduru ni washituma ndukushe nikichumo nadhani ni kimboife kuna demia mtu wote ni mandukushe nazikishika laimu ni kumbushe
misi wale wakulete wa maua bila ndo msi unajua utaniua tesa kitale mpaka maua nikikalia si utahima kifua
Nyoketara digiri, kama teketama digiri, kupaka nizama filifili, choma noti zangiri ngiri. Nyoketara digiri, kama teketama digiri, kupaka nizama filifili, choma noti zangiri ngiri.
Kuchibau na natengo chenchetau, na pop ni kama uji na kaya mau mau, na wada kakilonga meza maji ya limau, kajaba kakilonga chiki ni ngango ya mbao. Hola, odi odi tuende juzi mebondi bora, mamoshi mingi mingi kaso do. Gomora, utoshi toshi mesha hadi tena gusho nora. Njoti njoti zina nuka taya za Corolla.
Nataka uketi na isi mame, nidare mboko na ugurume. Nirombo siye iteme mate, nipote majani nikiwa kwa zabe.
Sijui leo ni kunye supi anguai ama, sijui leo ni pike mudokoi ama. Maisha gitu kuna uto boy ama, madildo na matoi ni za kuja dana. Kukunye kitara digiri, nama teketama digiri. Kupaka nizama filifili, choma noti zangi.
Mini stima stima usinipime Guza itina itina usilime Ifi tina tina ni kunyime Andateka dada ni kuchimbe
Usi wale wakulete wa maua Bila ndo msi unajua utaniua Tesa kitale mpaka maua Nikikalia si utahima kifua
Amejaja putete mindo kiriku Unataka makocho mindo kinduku Unapenda matote pende misitu
Nyoketara digiri, kama teketama digiri, kupaka nizama filifili, choma noti zangiri ngiri. Nyoketara digiri, kama teketama digiri, kupaka nizama filifili, choma noti zangiri ngiri.
Super amachura bado ako sababisha tu wakunywa idha wako nilikuwa jam sai ndio nakam au watoto sio napenda vitu tam wapatie wakanyonye vitu smart ni watese ni waonyeshe hizi plan hakuna aja dry dry usiban hakuna za umleto washashash hakuna apa cock fest hizi bash hakuna makali na kwani hii ni chat Niko shuan mejipin, nina rungu na Nimpige za ulevia, toke ruku na Toke huku na ukwe tishe Google na Akuze izo wires, kie dituma Suko veri minadai ni kusese Ongeza izo glass bana ni kubebe Ongeza hadika ye ni kuyembe Ukidai kukato ni na wembe Weka weka ongeza ingine adinseme Dara dara iyo turi adinseme Nimsupa ama chura bado ako Saba
abisha tuwa kunyo idha wako
I done tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo I done tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo
I done
tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo
I done
tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo I done
kitu miungoje ni gazeti ya Sunday kolabu next ya Yesu na Ariana Grande karao mukurino ama kuwa fandi na nirea sana kunipata soba Sunday kama nitei misi daizo maleju nipati clap nikikoroga mamamu nivute mbicho ni confess kwa karao ati nilimanga mtoi wake pale chini grao
tunde garage mina deku change oil sorry madam misi deku ku enjoy kwani madam mina deku pay joy sidai shiko na pia sidai koi luku zangu mi upiga tu kikoi ni ma trendset zote za gekosh sina ndaye ba maisha iko posh safisha fiti ni kam ni kuwash
weka weka ongeze ngine adeseme dara dara hiyo turi adeseme ni msupa amachura bado ako sababisha tuwa kunyo aidha wako tuwa kunyo 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 tuwa kunyo
Gari ya moshi inaenda sana na niko tu mamoshi vile nimenyanya
Kiza daily daily up ingatire na over Bonda takuvaa kana haga tingishe akitaka kwa dojo bana kuda chunguza kwenye dam chika dam kibwa shake ya madhida kone nani atazuba hapa chwani kidunda kone nani atakula pungitamu imeiva ronga senga inonge ngango teki na kutambua mtupa na kusugua hata ukiringa bado na kuchambua hata ukichimba mtupa na kutambua ronga senga inonge ngango ronga senga inonge ngango
sisa sisa sisa
Ni tedemo impresa unatoma unaweka kuidrop mi upenda kwa club mi uteka
ngangona mavela ukinicheza na sepa buda yako na mkemba na masingo tuna sisa
sisa sisa sisa sisa sisa
Tumenyanya, tumenyanya, tunapiga toti ya malango za moranga Kije na mzinga ya kwenye gini na jaba, zangu zime na isteki haga kwa kibana Itisha eyes, mzinga ya guarana, nika device wa shabiti zipatane Niko darona, cheki tumarasa, mode wangu ona anachoma tumashada Mange ufoda cheki wanachora saba, zimeshika kwa kona cheki wanadarana Na makombora wanadaini za Osama, cheki vile wanawain kwa kitanda
Sisa, sisa, sisa
Kama kiguru, ina uturu, na kwa shimu kama kituku Aharinga na angeusako, bana mecha
the time, nigga party one time. Couple party represent it one time. No matter he truck, you kick in the night. Leo ni lazima zitarari. Take it vile ngoko shwana banju. Hapo klabu, watu watapata tabu. Wendi babu, bila kanzu na manyaru. Niko mbanyu, na mamamu, chiki manyu. Wanahamu, ya mkwaju. Zime nice, niko high, niko price. Niko cool kama ice, when the food yenu right. Te mwangu apa shy, bila shy. Shati yeni, wachati, take it ass, niko fine. Na kisheki ni fan.
Leo ni lazima zitarari.
Bibi yako miukula kwa fasafa. Ah, booty girl mi mpenda mateke. Yeni lele na bado na nyege. Miru piga wanaita manjege. Piga shiro ambie matenge.
Sigana na fagi we mwagi. Na hizi kek tujazili hizo konyaki. Walisema ujana moshi. Ndo mwana kiki waka mwanzi jivichangi.
Jizi pia ni talani.
Mini kichombaya.
Kwa chingi na kashata.
Tasi kichombaya.
Kwa bori italiani.
Mini kichombaya. Chimaturi bila mpango kiu kichombaya.
Jizi pia.
Tigana na fagi we mwagi. Na hizi kek tujazili hizo konyaki. Walisema ujana moshi. Ndo mwana kiki waka mwanzi jivichangi.
Jizi pia ni talani.
Mini kichombaya.
Kwa chingi na kashata.
Wasi kichombaya.
Kwa bori italiani.
Mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Jizi pia ni talani.
Mini kichombaya.
Kwa chingi na kashata.
Wasi kichombaya.
Kwa bori italiani.
Mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Shika mkose uitiwe babake. Leta lejo na kreti ya mikate. Tome shada na alete kakake. Toka mbio na ukule mamake. Iwa ndwanga kama bendera. Toka ndwaka na uhepe madena. Taranjeri na ukule wanzira. Gonga turi ya itiwe kawera. Robin Hood kwenye woods nikupantu makush. Jifika kasabun hadi meza kwenye hood.
Na mafikra kaba boom. Tukidrop tuma boom. Tunadrop kama doom. Tunakila hama goom.
Sigana na fagi we mwagi. Na hizi kek tujazili hizo konyaki. Walisema ujana moshi. Ndo mwana kiki waka mwanzi jivichangi.